na bala na gaya gaya ye. Love yange ndavye ba kwa kula kwa kule. Umponye sasebo wairuta wangma binti gomye. Kastonfunye kankula gebiri jebitalaba. Tote love weli basomolanga kubupapachu. Saka siso lenge la kacheka. Wataba kwanyi banchi tofayo. Kuwa wabasinga kwa binji oh. Kankuwa nempola taba kusibako. Baby, baby Talika gamba. So simple, love is just driving my heart. Oh, mutima kuwate, never break it into pieces. Chagala wenkaba, oba wosangula masika. Thamanyi kapete, I need your shoulder to lean on. Cause I love you my
wife. I love you.
Say she's a darling.
I need you.
Baby, twala joy a gala.
I love
so,
you.
I want twala kumwezi.
I need you.
Baby, lekambia tule elambia wale ntio kunyiza. Okusobya na otemenya echo chivi chinyiza. Obulimba mbyokola mabusuka bieri taravu. Wenyika notofayo tenyoba manyi wacha yenze vyo vikavu.